Noma kuyehla kunyuka uzohlala ungowami. Ngithe wena thando lwami, thando sami, bambo lwami. Ngithe wena thando lwami, thando sami, bambo lwami. Get to it.
Babylon. Thank you. Yeah. We'll be right back. קפל, רק את הטיפים, נט הקפל, לא בקורחות, אבק הטפל, איש, דבר אחר נפל.
Thank you. No. this one.
This one.